ekisaawe ekya Boma Grounds mu kibuga ekyembala kyonna kiwuumye ng'abawagizi b'ekibiina kya NRM babadde bakungaanye okwetaba ku lukungaana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Kibuhabulwa lwakubye ng'anoonya akalulu akamuzaayo mu ntebe y'eggwanga. Ebikumi n'ebikumi by'abantu abakungaanidde mu kisaawe kino ekya Boma Grounds ekisinga obunene mu kitundu ky'embalala bakubyeko ne babooga era wano mukyala w'omukulembeze w'eggwanga nga ye minisita w'enjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni w'asinzidde n'agamba nti obungi bw'abantu bano abakungaanya okulaba nga bawulira ebigambo bya bba beebo ab'ensonga ddala era abasaanye okwongera okulonda Pulezidenti Museveni n'abo n'abali ku kaadi y'ekibiina kya NRM okulaba nga akalulu ka 2026 bakawuuta buva. Era ono abakunze nti ne mu kulonda nga kutuuse baveyo mu bungi beetabe mu kulonda kwa bonna, awo nno byonna ebikyabasoomooza bagenda kubikolako buteddiriza.
Kasekretary General wa NRM kuyagamba erizooba Malala wakola statement that speaks for itself. Mwebade, you have spoken to the whole of Uganda without saying anything. Thank you so much. So today I just wanted to remind you of what I want to say to kubale vena amberku inganeti bajangwito twasingire mchahwele wongkani yenda kubashara mweki mchukulate mchirondele namba house to house so that we aim at 99% mbalala.
Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa mu kwogera kwasiimye nnyo abantu b'embalala okubeera eky'okulabirako ne bajja mu bungi okuwulira obubaka bw'abaleetedde. Era ono abayitidde mu nsonga musanvu eziri mu manifesito y'ekibiina kya NRM ng'essira liteekeddwa nnyo ku nsonga y'okwongera okukuuma emirembe gy'agambye nti kati egiri mu ggwanga lyonna. Era ono abategeezezza nti yayita mu kitundu ky'embalala kino emirundi esatu n'emmundu mu biseera eby'okulwanyisa gavumenti ezaaliko era ezaavaako kyokka kati musanyufu nnyo olw'emirembe egyabukala mu kitundu kino ate ne gibukala ne mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu.
Bwonkati n'obusinge bwonka okuruga Karamoja okuhika Kisoro okuruga Busia okuhika Bundu Bujo ati ekireti NRM tureta obusinge n'aba politics z'obuyonjo twanga politics z'omurofa tukabahabura politics z'amadini n'enganda n'okugaya abakazi tukajasenge mu binuge.
Era Pulezidenti Museveni asinzidde eno n'atendereza nnyo enteekateeka gye yatandikawo ye mwennyini ey'okusomesa ebyemikono mu baana abaali baasubwa okuba nti beeyongerayo n'emisomo gyabwe olwo nno ne balyoka badda ku byalo eby'enjawulo okuleeleeta wabula agambye nti okuva lwe yatandikawo enteekateeka ey'okubangula abaana mu matendekero ag'enjawulo agaatuumibwa Presidential Skilling Hubs kaakano waliwo enjawulo nnene nnyo etuukiddwako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga bafuluma matendekero gano basobolera ddala okwetandikirawo emirimu ne balyoka batandika okwenogera ensimbi era tebajula.
Ate omusikiringi hano ntuza kwongeramu moto mechanics akuba tulisa kugitayo ninja kugipulengu bagitawo moto mechanics ntwongeramu electrician ntwongeramu plumbing eby'amaizi ntuja kusamu n'ebindi skills ezimuna wayima ntuja kusamu n'ebya electronics so ogw'omubazi gwe n'obukugu obw'emyoga kuba kandi niwo mutawuni wotabiine ebyo nobasa ku noreba ogu omwana esente kuya kufaza mwaire yasoma mu restaurant nkanareebera omuntu okumasindi esente kubaza mwaire yatandi kugura ebyenyanja kubifumura kubihoko kubitwaro nabwekyo okufumura nakoo n'omurimo gw'omuntu ow'omutawuni arikubasa kukora.